ngenda nkakaguma ntago dute ubwoba n'ibikangisho gusa iyatwambukije inyanja itukura ntizabura kutwambutsa nyabarongo y'ibiziba ntago dute ubwoba n'ibihinda nkakaguma ntago dute ubwoba n'ibikangisho gusa iyatwambukije inyanja itukura ntizabura kutwambutsa nyabarongo y'ibiziba
abavuze ibya mbere bazavuga n'ibya kabiri abavuze ibya mbere bazavuga n'ibya kabiri
imana izakugarukaho imana izakugarukaho witinya kuzataba
ntago dute ubwoba n'ibihinda nkakaguma ntago dute ubwoba n'ibikangisho gusa iyatwambukije inyanja
ntizabura kutwambutsa nyabarongo y'ibiziba
amenyo y'intare yaradusize amenyo y'idubu yaradusize imitontomo y'intare ntiyaduhagaritse
none imbwa ziramoka ngo dusubire inyuma
ntibyashoboka tuzayambuka
ntago dute ubwoba n'ibihinda nkakaguma ntago dute ubwoba n'ibikangisho gusa iyatwambukije inyanja
ntizabura kutwambutsa nyabarongo y'ibiziba
tukiri bato ntitwagiraga na geto twakoreshwaga gahato none dufite umuheto ngo muzadushobora none dufite Kristo ngo muzadushobora none dufite Yesu ngo muzadushobora oya ntibikunda
ntago dute ubwoba n'ibihinda nkakaguma ntago dute ubwoba n'ibikangisho gusa iyatwambukije
ntizabura kutwambutsa nyabarongo y'ibiziba
nciye mu bimene by'amacupa biransiga none muzanye by'ibicuma ngo binyice muri mburamukuru mwarambitse mwarampururije mwaransakurije mwarampemukiye ariko sinapfuye ndacyariho yewe sinapfuye ndacyariho n'ukuri sinapfuye ndacyariho
ntago dute ubwoba n'ibihinda nkakaguma